gobolka Arctic ee ku yaalla cirifka waqooyi ee dalka Canada waxa uu ka mid yahay meelaha ugu qabow dunida. Sidoo kale waa gobol dadka ku nool ee loo yaqaan Inuit aysan la macaamilin ajaanibta kala duwan ee kala diimaha ah ee dalka Canada ku nool. Gobolkaasi waxaa sanadkii ugu dambeeyay ka shaqeynaysay gabar Soomaali ah oo macallimad ka soo ahayd dugsiyada dhexe ee gobolka. Haruun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gabadhaas oo lagu magacaabo Shukri Cismaan Xaashi, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey halka ay hadda ku sugan tahay.
Waddankan hadda jooga waxaan joogaa waddanka Canada. Waxaan ka shaqeeyaa macallimad ka ahay Canada, meesha ugu sareysa waddanka oo ugu qabow oo la dhaho the Arctic region of Canada. Ayaa waxaa la shaqeeyaa dadka waddanka jooga ee miyiga ugu horeeyay waddanka. Dadkaas la shaqeeyaa iyo macallimada u ahay.
Dadkaas maxaa la yidhaahdaa magacooda?
Waxaa la dhahaa the Inuit people of Canada.
Maxaad ku dooratay meeshan? Ma Soomaali baa degan?
Soomaali ma degan, muslim ma degan. Ana ah qofka una muslim ah iyo qofka una Soomaali, laakiin waxaa jooga saddex kale oo dad madow ah oo ka imaday magaalada Toronto in Canada oo iyaga xataa macallimadyaal ah. Laakiin ana aniga waayo qofka una oo ah Soomaali iyo Muslim.
Marka qofkii ugu horeeya Soomaaliya iyo qofkii ugu horeeya Muslima ee tega meeshaas ayaa tahay?
Sax.
Waxaad ii sheegtaan macalimad tahay, fasalkeed wax bartaa, maxaad dhigtaa?
Fasalka waxaan dhigaa all subjects oo dhan aan dhigaa, so math aan dhigaa, English aan dhigaa, science, social studies, art iyo health. So subjects oo dhan caruurta baranayaan anaa u dhigo.
Waa fasalkee?
Lix.
Marka imisa caruura ayaad wax u dhigtaa tirahan?
Klaasku waxaa ku jira 24, laakiin waxaan only imada klaaska maybe 15 every day. Because halkan waxaa ka badan waalid aho balwad badan heesto amba waxay imadaan iyagoo soo casheen intayna baxeen morninka. So there's a lot of community problems, so every day waxaa imada maybe 15 caruur inta ugu badan.
Macallinimadaadu muddo intee leeg bay soconaysaa?
Hal sano.
Marka gabagabay ku dhowday hadda?
Yes, hadda waxay haray one week. So August on bilaabay, June on dhamay.
Way, marka dib wax yaraan oo laabano, dadkan marka aad u tagtay markii ugu horeysay ee macallinimada halkaas lagu geeyey, miyay ku weydiiyeen meesha aad ka timid, diintaada, waddanka aad ka timid ma ku weydiiyeen?
Markaan imaday dadka wada degan iyo caruurtan u dhigo wax badanay doonayaan inay iga bartaan meesha aad ka imid iyo waayaad masar ugu xirto madaxayga, waa maxay masarkaad xirto, luuqadan ku hadlo waa maxay, culture dhaqankayga waa maxay. A lot of su-aalay weydiinayaan anay ogaadaan meeshaan ka imid, because may arkin qof aniga camal u eg weligooda. Wax badan makaan soomay ramadaanka, su-aalo badanay ii heesteen. Class waan ku tukadaa, so makaan tukan jiray way idaawadaan, way wada aamusaan, completely silent anay idaawadaan. So wax badanay ka barteen diinteeda iyo dhaqankayga, iyagana wax badanay bari jireen dhaqankooda, waxay keeni jireen cuntada iyo cunaan ay keeni jireen. So yeah, wax badan ahayd wax laiska baradayay.
Adiga intaanad tegin ka hor, miyay maqleen Soomaaliya iyo qof muslima diinta islaamka iyo may maqleen?
Never. So community-ga waxaa joogo 700 oo dad aa degan meesha, so waa meel yar, community oo very small ah. So weligood may arkin oo maqlin qof Soomaali ah amba muslim, may arkin before. So ana ugu horeeyay dadka qof muslim ah iyo qof Soomaali ah.
Dhibaatada ugu weyn ee la kulantay maxay ahayd?
Cuntada inta badan halkan ma jiro. Ani waxaan kusoo koray hooyo hosmanaysa hilib xalaal ah, iyo ma cuni jiray hilibka dukaanka laga soo iibiyo inta badan. So markaan halkan joogay, hilib badan ma cunin, like beef amba chicken amba waxaas ma cuni jirin. So just waxaan cunay seafood, a lot of fish and shrimp. So inta badan cuntada igu adkeed, cuntada lagu laqabsanayay, iyo of course like community hall makay ramadaan ahayd, maan haysanin qof aan la afuro amba masjid taraawiix la tago amba waxaas. So ramadaanka ahayd very difficult, but alxamdulillah that was the only part hoy igu adkeed.
Maxaa kugu xiisa badnaa ama kugu la yaab badnaa ee aad aragtay intaad halkaa joogtay?
Waxaan igu naxdin badnaa waxaa weeyaan waalidka iyo faamiliga iyo caruurta siday usoo kareen iyo the amount of like wax badan dhibaatay soo mareen carruurta ay arkeen a lot of waalid ka halkan waxay haystaan but what is called addictions so
drogoy ba isticmaalaan
yeah exactly so waxay haystaan addictions like an adult waxay arkaan hooyadood iyo aabahood istagaalaya maalin kasta iyagoo wax cabay amba wax soo cabay markaasna carruurta waxay arkaan every single day iyagoo waalidkood istagaalayaan amba isdilayaan iyo waxaas laakiin in every morning schoolka imadaan iyagoo ah happy iyagoo just resilient iyagoo ah maya u eqof carruur hoo seexanin hoo cunto cunin hoo dhibaato guriga ku jiro ay dhibaato arkeen malada because they're still like young and innocent and stuff like that. So that was the most, I guess, shocking part.
taasina waxay ahayd shukr ismaan xaashi oo ah gabar Soomaali ah oo gobolka ugu qabowga badan dunida macallimad ka soo noqotay haru macruuf ayaa khadka telefoonka ugu warantay.